Studio 80 Alhaji Malifu. Ɗo yo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alal bare jeɗɗi lewru décembre jeena yamde soki do Studio 80 miɗen tawa nokku noddirteɗo Kayba Jabate ɗo min gonde joƴƴinde studio o ful. Hollitindiri sakiraɓe sembe kabaruji ɗi anni. Konayri bangal yurku yurkuɓe mbisa ƴeewi malinkoɓe landaɓe ko heewe muɗen kolliti wiide ɗiɗo torraji ɓuytiki sane le leydi meɗen ndi le on ɗo wattu fo pelle cagontoɗe haqqeji ɓiɓɓe adama e le leydi ndi kolliti wiide laamu koɓɓe ana gaɗa gidali fewde yimɓele hewɓe gomɓe le nokku o. Konayri bangal remoɓe haaburima wonɓe le leydi meɗen ndi wattu joni ɓe mbiɓe jaɓanay ko kanko noddirteɗo Souleymane Fomba o wotana no woteji ɗi gorino. En kalan kabar taƴugol courantaji ɗo Bamako ɗo kañe fa yaade ɓadale muɗum fo kamɓe yimɓele ƴewoɓe maccigaji ko noddirte coupe du monde koɓe kolliti metti mabɓe saneno ɗiɗo golleji gori ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygalo joɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Nuhumu Djiro won to ɓoggui jamɗe to malinkoɓe landaɓe wattu joni le leydi meɗen ɗi le temedere fo capanɗe jeegom en jettoyomɓe kay kolliti wiide no leydi ndi wori e yarde ñalawma hande iɗum nangui hakkillaji muɗen sanne tawede wiide tiɗallaji ko nayri bangal keeɓe ana woodi le nokku o fur fa hande ndeɗo tongande noddirteɗe afro barométre hollitti wiide sa ƴeewi hono malinkoɓe landaɓe ko nayri bangal yurko yurko kolliti wiide ko heewi ɗum ɓuytiki ley hen ɓe mbi ɗiɗo landi ɓe gaɗi ɗum amde lewru juillet yettade lewru août hitande 2022. Ali Sissé
ande temdere yimɓele landaɓe fuu capan joyi e nayi on kañum en ka holliti wiide leydi ɗatol ngol nangui ila hitande 2020 ana moƴƴi ɗo e tawede muɗum fuu dewtere nde kañum ka holliti wiide le temdere hakkunde malinkoɓe landaɓe fuu capan jeegom e jeegom holliti wiide leydi ana ɓilli sanne banggal keɓal ndeɗo fedde moɓe noddirta afro barométre holliti wiide le temdere hakkunde yimɓele gomɓe Tombouctou Gao Kidal sappo e taton kañum en ka le miloji mum leydi no wordi ana moƴƴi sappo le temdere yimɓele gomɓe mutti kañum en ndu ɗon tawa ngale laamu kayi o capan jeegom e go o le temdere fuu holliti wiide tiɗɗalla goɗɗo le leydi le ñalawma hande o ana ɓuri ko rowandenko to gande ɓeydi hen ndu wiide capan jeɗɗi e jeɗɗi le temdere malinke fuu gurda muɗum waran yarude yeeso le lebbi sappo e ɗiɗi garoji ɗi ko nawir bangal margal jettom le sappo malinkoɓe landaɓe fuu holliti wiide margal soldasi en ɓe ɓuri le wilugagoji ɗi so ɗum ndu ɓettike ɗiɗom hakkunde tatom landaɓe fuu holliti wiide kañum en ka yiyay feyi darogal ngal kaɓotoɓe leyɗe sella jogi le leydi amen ndi
le on ɗo wattu fuu ɓe kolliti wiide gidal en gonde waɗede fewde yimɓele wonɓe le leydi meɗen ndi sa ɓami misal kanko noddirteɗo Mamadi Djula Dramé o hollitama wiyade jeeyaɗo le fedde ndeɓe noddirta redressement oɗo parti wiyama leyi o suutama le balɗe ɗiɗi caggal komo suuta balɗe ɗiɗi ko wiyama o jii o yitoyi nokku makko no hollitira wiide balɗe ɗiɗi woni ko majji fa nde fedde humnine kabar haqqiji ɓiɓɓe adama ene kolliti wiide sa ƴeewi laamu koɓɓe ko nayiri bangal hulɓinde jamana jukkita keɓɓenmo kanko noddirteɗo Aguibou Boiré o yo kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen to faccitago Ali Sissé.
So ɗum hollitama no laaɓiri wiide won yimɓelle gomɓe coro ɗiɗo golleji ko woni majjinde yimɓe tawi wona e wimuɗum ɗum jatirta e bonnugol hakkeji ɓiɓɓe adama en majjinde yimɓe tawi wona e wimuɗum yo bonanda mawɗo fewde neɗɗako kono si ɗiɗo bonandaji ne cuuɗi sariyaji kertanaɗi le adnaro Allah ndu yeeso muɗum sarete ɗo e golle mo farati muɗum mawni sanne kulɓiniɗo ɗum miɗe narda kanankoɓe waɗa ko wawi fuu yalla ana heɓa nangude yimɓelle gaɗoɓe hono si ɗiɗo golleji
ɗiɗo kabaruji ɗo gondi hettinadi iwde nokku noddirteɗo kayi oɗo mbawi hokkude hakkillaji moɗon fuu so gabbiddo beme ande to gaɗi dow page Facebook na compte Twitter Studio 80. Wattu joni ɓe mbi tiɗallaji ana wondi e matede ko nayri bangal kamɓe remoɓe haaburima wonɓe le leydi meɗen ndi noon hollitira wiide ɓeɗo remoɓe ɓe kollitiɗe ɓe kaja imogol waɗe le hen kañe lugaji du waɗe le laamukoɓe wonɓe ton ko layiri bangal duuɓi sappo ɓe kolliti wiide ko kanko noddirteɗo Souleymane Fomba o wotanako wattu joni ɓe jaɓanayyi ɓe gaɗi noddago fewde laamu o hono wori Mamadou Sama Sekou.
Mettaɓe holti wiide saraji gullira nde jeddama ndenno ɓe wajimini yokorgol waɗe bangal kabaru jawdi landinɗo woteji ɗi ɗum lonte keɗan na Sekou Coulibaly kankone hoorejo chambre d' agriculture to Kuthiala goto e mettaɓe ɓe
le wi saria hooreɓe ana hanno haltande men hitande fuu golleji gaɗaɗi gana heɓa duuɓi sappo jon ɓe gatta oɗo golle mbiɗen ɓe ɓe kaltanamen golleji gaɗaɗi ɗe duuɓi sappo ɗi fade woteji ɗi wadde ɗum wonno komi kawrinoɗo muɗum ga hiiray weytay ɓe ɓami anniya landinde woteji
bureau kesso joina do nyande joyi octobre yabbilundu yeddi dido halaji ardibe be holti wiide be do yimbe jati ngoni latibe sababu torraji le feddende dum dum sambini lam o hinno kabar mudum kedana yakuma kuni horojo bureau kesso dental cooperative demobe rahaburimo le mali
lodit
dewtare golleji gadaadi le waldena ila hitane 2019 golle mudum ana yeso sariya ko charoto be wi min domi tafum ko be narta ko kambe horbe jamira ka wadde dum ila hitane 2020 yimbelle ngulutitobe nyoloma hande be kanyo en hore koyde mudum ana wonno e golle juindo bureau min kam mi wawa wiide fe kanko Suleiman Fomba wada e golle mo
kanko koni ona ndadar lam ko be yawina anditinde bureau mabbe juinaado o yalla be kinno golle no haniri do beedi wiide dunno kambe tan mbaawi darnaade tellaaji le fedde mabbe den
en gardan do bomako do ko nayri bangal tajugol kuran ngaji le gallure bomako de fa yotti o badale mudum wattu jono jagotobe wonbe tombe kolitidi do torri do en sande ko nayri bangal jaguuji mudum le on do wattu fu kambe jewobe baloje de dubbe koliti metti mabbe sabbe de be wakkati amaade jaw match fa kupu dum won dum do war taja ton ko no detta kuran ngaji di ko ido metti be sande nyaloma hande no Mamadou Sama Seku
Issa Gindo yo julaajo to bangi nono gallure bomako o hulti tajugol kuran na buita jati kebal jagumako o
ta yugol kura moja e am sabu dum gollirammi mi won firugo am so kuran taji ndeya fu coddo be ana kala
gol do tajugol kuran hawrti wakka juno kabaru ballon coupe du monde denno jibbe ballon hono kanko Alassane Adjaw yayi koy kabar mudun tidi sanne
bran supporter
jindo ballon sanne so ni kuran taji hunde fu mettataamo fa yottaade e ta yugol kuran fe dum hebi kam kenya wakkati de minute 56 mo yottiki demmu kuran o taji sana min wile dende amen yaade dende goddo famin keb andude no balare nde sakiti
juste pour pouvoir suivre le match
bon ko be yobbe holti wiide tatugul kura famata ke fe sabe watu jangul gonde mudun
wattu jone jaram fali saha leedi meden di kambe sukabe jokol wonbe nokko no dirtedo lebu kanya fa jottida conseil kanya e sadu e koyra e nokko no dirtedo kuyama idun le commune wobno dirta gozore le saha leedi meden di be pamminama ko nayri bangal wadu ton projet ngawo mabbe faabe kuncena hore ko nayri bangal yir wera dulle o do nokku lanni be o do golle dum yo fedde sukabe jokol wonbe nokko no dirtedo gozore wattu jono yowtere meden de min noddita dossier de la semaine min jari ko nayri bangal dewgal hakkunde endam e kolliti wi dum anda ille awwalon le leedi meden di jallenyu goddi antona gonde jukkita dum jaji leenyu goddi du kolliti wi de ngana korsim be dun ga do e tawede fu yimbelbe ka ko taykiti kolliti wi de dewgal bam ni goro endam ana way latar sababu so sekiraago be da battindirde ka do e tawede fu do be do yimbele ko kolliti wi de so dewgal gal gasay dum bonna ko heewi hono wori Ali Cisse
heude beengu lobbo kany sunugol endam nom yimbele yogabe yiri dewgal hakkune sakiraabe nga wana non dum wordi feyi to singa yogaji lewi mabbe so kawral hebaka hakkune yimbel didom bamundirbe dum ana wawi latal sababu bonnude endam
ga dewgal endam wala e dum hada sabu so didom be dewre and wawi latal sababu bonnude endam minen kam dem bamundira dum hunde wonde dum min tawi ka joni min tayki tiki suga be nyida bamindirde hurtini na dendun ana wodi sanne ka ana yidi munyal so wana dun so basiji di kewi hakkunde yimbe didombe e dun way latade sababu bonnude endandam dun woni ko hana
wodi binani balma farali
lewi jinan kobbe dina alslamaku oka hadai dum fi odo golle ana wadeno sanne le wakati annababe no holitiri wida alasan ba odo jinanke ana haltana men dewle ko dina alslamaku o hadi
ba mer
innirado bingel ma redu kanye tani ragel ma bengoni ka hana bamde e dewgal
iterine
juude kanko Alhassan Ba dewle hakkune sakiraabe ana jata no ko boyi hono datul mawdo hontondirde yimbe idum wawi latade sababu yaajinde galle rende tawangal
c'est marié directement à la fille de
bamde dendu e dewgal basi fu wala hen hono no ura ana werino dewgal latto sababu hawrininde yimbe mojjininde endam
forcer le lien de parenté
yimbel andan be kabaru dogotoraku kanyu enka holiti wiide iyam be do yimbel bamundirobe ana wawi wonyondirde de do dewle woni sababu nyawuji faahi fu kebetede tawangal lewi mabbe docteur Ismail Dambele wonko haltan tamem do hen
e no wayla tare sababu tidallaji yoga sabu yimbe hok atawan iyam mun en jaadata won groupe iyam godudo di kana hawrude soni iddi kawri on bawata hemde hem bingi
grand jamais vous n'allez pas avoir des enfants
tunke en andan be kabaruji bilide fina tawa kanyu enka ana wajo yimbe wada ko waifu yalla ana yirwina hono sidi do dewle sabile wima be majugol be do dewle latto sababu majinde yoga e fina tawaji amin
Coupe du monde Qatar 2022 be kolliti wi 8e de finale dun timmi dun won leydi Maroc ndi wakande be kawrtino e leydi Espagne ni de be kawi dun wakande be jottino ko noddirte tiro bi ko be ngatti ben baddi tati ben keba fe baddel gotel Portugal du hawi Suisse watti dun baddi jeegon ben kebi baddel gotel e bien quart de finale dun waran fuddude le aljumaare waronde so lando jebi Brazil waran hawrude e Croatie pays ba waran hawrude Argentine Maroc won leydi wotri heddinto e rumde Afrique de waran hawrtinde e leydi nib noddirte Portugal ndi wakkat sappo e joy yamde sekrab do katten beta hande kabaruji modon ndi min gonde hokkude nokko noddirte do kay ba jabati do min gonde jooda di do kabaruji fodo ba hebude so ngabbi do bema am ande to ngadi www.topresujo.org no noddi numero am via mo 37321 fande fande je fe no konande do no do e ser yowtere meden de an wodi wassalam yowtere meden bete hande nde waran yowa do ñew sitabe kolitiwi ton yimbel sawbe o do ñewano gonde fabirede ko nayri bangal chafaje nonbe koliter wiide wattu jonono robel sawbe o do ñewbe be biidu yefano robel ujinaaji chapan en joyoma e uinaaji jettom bingel adama le leedi malindi be do robel be biyan gonde hokkede chafaje nonbe koliter wiide ko nayri bangal heedinde yimbel sawbe ñew sitabe ciagal kany e jeerude bokkar furdu be biidu buytigi le rengo zero ngaydi hon dum wori ñalom hande o fa kebe famtare ngare kede mamadou samasiou ko fewni en do hen lewru décembre won lewru humunido kabar habude ñaw sidalle adnaaru allando fu e mangal mudum sisil mo ciubi hitan hikande fa iwte yel hono yimbele sawbe ñaw sidado basiji ngoni ko tipitirte ciagal ko yelle dun dala kanko madame jara kadjato kulbali yo sage femme o kokko yimbel be hakkilaji du hono yimbel sawbe ñaw sida o no wori o yi wattu joni wabbe do yimbel lan gondi hebru chafaji hono wirano
general quand elle
ko heewi hen fu so be jottike men do a tama holtama wiide e be chaawi ñaw o so mi yewtike mo holtama wiide mo saawi ñaw o mi nela mo yaade to doktor doktor o je haltande mo dum wana ni tandu o hannirte dum chagal so o andi o mo saawi ñaw o ne sawrugol mako fuddato mi biya mo chagal lewru o warta fato o salo jukitaade chafaje ko min garta fami dokkam ko
quel refuse le traitement
kambe rewbe le sowi be wajibe sinabe kuncine ko he yalla cellal mabbe no kuncine hore kanya fayotto sukabe gombe deedi be le majjo wi datti tati kani nangede wol so kanko madame jara kadjato kulbali odo sas fam o wi wajibe tan sina rewbe le be tawre tibara ko no sawbe nyaw sida o yalla no bam poddele de no wirano
que nos femmes quand elles
so rewbe amen be yuttike do tawi e be chaawi nyaw sida o ko mi arto wadde ni woni gewde fa hoto nyaw o yutti sabi sobe jokki chafaje ko be ndokete ko le lebbi tati tam atawam nyaw ono o jaliri iya mabbe fu o buytoto debbo fu chawdo nyaw sida o kaybaado fa gasi atawam ge nyaw o matataake iya mudum fe mu waawi hebude hemereedu mu waawi muynine suka mako so o rimidu atawam suka o nyaw sida o tawam wana ko saawi
le raison segu be joini ton fedde hande hokkude yimbe le sawbe nyaw sida o hakkilaji lobbi fa hebbe o do nyaw yalla na bam poddele muuden no wirano le majjo be gonde yeltin le hen dati fa pabo be do yimbele non kanko docteur Malle Diassamake mo CCRF segu hollitir wiide
l'accès aux médicaments
kim gol ledde wana huune tiidne fi andal aminka yimbele chawbe nyaw o hora tawam pelle o enjinga yogaji ana batto dum em bi chuudi dugotoroji batti be dum so be jogi tiddalaji warde dangude chafaji mabbe de wakati goto mi immina neddo goto tawa yamoto wontu hokkamo ledde de nyaloma hande o ka suudi dugotorore amen segudo tiddala fu wala ele mudum bangal hebude chafaje nyaw sida
hebude poddel de dum wana ko tiidi nokku noddirteedo dijeni ka ciagal mudum be kali tiidalaji ko nayri bangal no yimbele be kan yottirade le o don nokku fu fota roobele be kedde mo kanko noddirteedo madame Sangare Bintou Bangali yo goto e gollole su docteur nokku noddirte
toutes les femmes
enceintes rawbe kamin be fu wajibi kina yewte min kumpintinambe tafon do kabaru nyaw o so e be jaba yewteede so woni mabbe tawabe ana saabi nyaw o min dokkan dum chafaje non dum wodani rewbe kamimbe timmontobe hore mu en nitam so wara jewto nga rewbe ngarobe jewde hore mu en nitam hewa sanne burde rewbe kamimbe ngarobe jewtaade hore mu en
ngalure sigason de wonno do nyaw sida wurno fu matete le leedi meden di wattu jona pelle ONG an gonde watton imadaraji yalla o do nyaw an buyto ton non kanko no dirte Muhammadu Jara goto gollo fedde ONG lebno dirto serkes sigaso o holitiri wide
lugo woji dimi dokka bangal challal dimi jewata dido lugo woji no holiti wiide le temdere fu goto e ko fawi sawi no nyaw o de nyaloma hande ne du buytike ana wawi wiide hande ka fe goto hulta nyaw sidaw ima daraji fa martina jamande kumba do hodu woni nyaw o hono sawrir ana wondi jokkitede won chafaje dimi dokkata yimbelle chawbe nyaw gonga chafaje de ka timminta fe nyaw o yule yijam mabbe gawa mo hada ge nyaw o hebude sembe le chaldi
mabbe ko lati so rabu gongol buyti kanya fa yotto ko yimbel hettintebe sera ko buyti leledi meden di be bi imadraji hokkude jamaade hakkilaji lobbi lati sababu mudun kale ko sakiti ko be kulliti wiide hokkude jamaade hakkilaji lobbi no sida worri dum wondi e buytaade.